izindlanda zakho ungalahli ithemba hlale ngikuleka umesedinjalo thatha izindlanda zakho ungabolahli ithemba hlale unyamezela mfana uyosebenza mfana ixesha leza lakho ixesha leza hlale unyamezela mfana uyosebenza mfana ixesha leza lakho ixesha leza
Mfana, ixesha liza lakho, ixesha liza lakho.